Said a lot of things you see on Zay's, not fuck whopping, but you know, things not happen too busy again. Yeah, ay. I said the more can't change, touch my fake, I'm smoking again. Nisema ndapunguza nasa, but check it not happen again. Mboka napiga hii mwaka, kuna mafellas lazima ni snake. Ngazi nimeanza kupanda, sidai kushuka again. I said the more can't change, touch my fake, I'm smoking again. Nisema ndapunguza nasa, but check it not happen again. Mboka napiga hii mwaka, kuna mafellas lazima ni snake. Ngazi nimeanza kupanda, sidai kushuka again. So one day nko zabi ya mchili mangwelo makali mangeos is pimpin. Panyaka kuja around, kitry kubonga tu kampiga beatin. Is this again? Ningeaji kwa shimo the same arambili. Watu utakuwa insecure, stamalizo na watu without even blinking. Governor sunda maganji again, kili are you kidding? Edo jitumia utulie home, me give me the thing I'm flipping. Wanjama sarova, fourth floor nasikia for weeks alichafu a big thing. Edo jitumia utulie home, me give me the thing I'm flipping. Hey, I said the more can't change, ndacha mafegi I'm smoking again. Nisema ndapunguza nasa, but check it not happen again. Mboka napiga hii mwaka, kuna mafellas lazima ni snake. Ngazi nimeanza kupanda, sidai kushuka again. I said the more can't change, ndacha mafegi I'm smoking again. Nisema ndapunguza nasa, but check it not happen again. Mboka napiga hii mwaka, kuna mafellas lazima ni snake. Ngazi nimeanza kupanda, sidai kushuka again. Usha ingia keji ya msela, kwa jipatu me lost for days. Mimze ya kuniachia ganji, siwezi repeat the same. Ndo mana na rap na trap, nafanya the wristy drip katap. Plani kujaza the bank, si why nipata kwa street again. Unadai ni kuje, but price ni nzuri. Promoter anpima ufala, I cannot do this again. Shura nafikiria sana, kicho napata misuli. Kelele, 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 I cannot do this again. I said the more can't change, ndacha mafegi, I'm smoking again. Nisema ndapunguza nasa, but check it not happen again. Mboka napiga hii mwaka, kuna mafellas lazima ni snake. Ngazi nimeanza kupanda, sidai kushuka again. I said the more can't change, ndacha mafegi, I'm smoking again. Nisema ndapunguza nasa, but check it not happen again. Mboka napiga hii mwaka, kuna mafellas lazima ni snake. Ngazi nimeanza kupanda, na sidai kushuka again.